Conversation practice. Imagine your friend is inviting you to go to the movies with him. Answer his questions following the English cues provided. Repeat the correct answer after the pause.
Lete habari za wikendi.
Say, I let you decide.
Mie nakusikiliza wewe.
Utapenda twende sinema?
Say, no problem.
Hamna tabu.
Now ask, what good movie is playing today?
Kuna sinema gani nzuri leo?
Kuna mchezo wa Bruce Willis unaitwa Hostage.
Ask what time the movie is.
Filamu yenyewe ni saa ngapi?
Inaanza saa moja mpaka saa tatu hivi.
Say, okay then, that's no problem.
Basi, sawa, haina shida hiyo.
Nilitaka baada ya sinema, tuende disco pale kantina.
Say, that'll be good.
Itakuwa poa.
Basi, nitakuja na gari nyumbani kwenu saa 12:30.
Ask, what about the tickets?
Vipi kuhusu tiketi?
Nimeshawekesha tayari. Tukifika, nitalipa mie.
Say, okay, thanks.
Sawa, asante.